basigala otulabye kiri mwe omufuuta bamunno gye nkuwulira njagala onyesigira laba nga bamuziise waluluma yefuula mukoko naye abafiira ku ttale tunaakola tutya emisimu okwetala tegamba tunkulojere nange omuntu eyafa nga tazadde ku mwana omusimu bwe gulikwata okuzaala kwa nkaluma omuntu eyafa nga yeesiba ekkutiya omusimu bwe gulikwata okugiwona nkaluma naye tunaakola tutya abafiira ku kkubo ebiseera ebirijja amaaso bya nkaluma buli kika kiguddeko ekikonkono ndaba kigudeko ekikonkono ndaba abakazi abali wasiwa ebiseera ebyomumaaso kyokka sikulimbya okumufuga nkaluma omuzimu gwa ssengaawe gwagwa ku kkubo ebyo byebizibu ebibalinze mu ddya abasajja abali wasaabalinda basibu muwala olufuna waakakooge waatuula ebintu by'ekikaana byonna byesooka okuzaala nga kwereme bawongere ttaani embugo bazibuze awamu n'obwate leero kibisingawo okubenda lyonna okuwongerera buli kika kikuddeko ekikonkono ndaba ezimu tulijiddawo ejafiira ku ttale ezimuuto lijiddawo abagudde ku kkubo buli kika kiguddeko ekikonkono ndaba olaba jja nesimbamu mu by'okuzaala eyasigalawo mba bizibuze tegereza bwenza byatalina na kika ab'ekika baweddewo okutale zaayita erinnya eryansigalira ndowooza lyansigaza tegereza bwetawaana okwali ab'ekika baweddewo okutale zaayita olaba byanesimbamu mu by'okuzaala nze yasigalawo nga bizibuzi tegereza bwenza byatalina na kika ab'ekika baweddewo okutale zaayita bingi nnyo bikoleddwa ku lw'okuzaala muwanga n'abikolako n'abiwanga tegereza wetawaana okwabirungi tegereza wetawaana okwabirungi entebe n'egituulako okulwa kitange jajja ne musikira oyo gwesaalaba nali mukulu wa kikaate nga bwe neesulika era obwe kyabazigera abaganda baagera kunaku kamaye naku yenyini buli kika kiguddeko ekikonkono ndaba mizimu tulijiddawo abafiira ku ttale leero kirisingawo okubedda lyonna okuwongerera ezimu tulijiddawo abafiira ku ttale